kaamka tuugso iyo duuleedka magaalada Baydhabo waliba ka jare bilaanka ganacsadaas maciishooyinka shal duwan taas oo ku raadsadaayaan nolol maalmeedsho walibana bilaantu marsho hore hayna hano beerilay hoola dhaqate yoona deegaanad iyo hanku barakeen darofo shal duwan hano kumide bilaanta iyo wayba kaamka dhatiiska gadaayna qudaarta raashinka aanada goranyo misigada iyo hano kala walow waliyo ku deerna hadafkiyo ku lahayn ganacsasho qarash laan darti hano kumide bilaantaas iyo wayba ku hadalena sadowsa ka bilaawday ganacsasho iyo noodsadeen in lagu aawaysad lan hormaray laa ganacsiga
iibta ganacsiga hortin nin feelahay to walaal yar oo ku fuusan naf shageysadaan markum barakaadi oo biyoogan oo raheen sokor maqan saliid male baasta male bur male asbu male wal una hayn male kulishi hoq u yameen wal lan ku nagri ba male ba wayarka onaa in ku heereen atan ilaahay amar sheetan daraade baa tuuga hamiin et gal moogdu moogdaato yak jarne aftiin ma haysan leer maqan atu wayaro basali barde qab sokor male koob male saliid male asbu male oomo male wal in yaal male wa anaga gadoon male ilaahay oroos wal jaraan ma wala na tahay male aan rafadiya ba bilaaw keen ba in dareer hortiin in fe in ka feelahayti walba ma hay ma tumdi saati geey ku siin kaal may fadi beesaha isu wal ma hay la shaqeeyay adala madano bis la fiidiin hadna marke ilaahay in kama hadeen wal heel waab ee bank gan asal fadi marke hore beesaan wala gadaan wal meel madi wal taalan wal ku gaaday ma in wal ma hay dadkee beesiga waan meelo ku gaaday aan walba min taal kan asas wa furde leen ma la ona iskool idduksi wala soo ligey ma hay reed inni oo ganacsi kara sokorti saliili siling hiraw intii liyaraa intii labaade oo kasteed yan kase beesan oo gadanayti saan an gada kun ku ku helo aad yan kase walaa oo dhamaade numa dadka geeg aan beesan heel akoo dhisada sare in gada ma sadeen walaale xataana beesan ma hayna fana gada umre lan walaalo in kaalmeen erow male marka atmay library kun jornaate goysa saasaka kaalmeey sadaaseme isku dhaafase walaaume iyo biryaal hono ka fikireen bara sokor isaliib asbu ilm i oome i yolay tabartu hayte ma wal kaleed oo natan baan beesan oo tan jana helne bara ehel iyada in ka feelaanti
ganaasay walaada chocolateyni udar biin saarang moos miin le wal welb miin le wal yaru mundatiisa la gadahay antaas dhabaateen ma in jeesitay bees yaran ganaasaga ma ka bilaabay wal heeda sidii oo sidii bulood ay kun sare hanin ka dhidi yaa heeyad sidii ayo tiyaal ku masuugi miiska furadi miiska siin soodi wali oo gohe maya analay ka bilaawday style in isku furadi maayo be inta waan leenin goran midan ka bilaawday filnaan laakiis wali wal ka kabal way oo yaraadeen hada ee widaatay wali ka shaqay leelan ka way malan kala hadii taageero ma la wali sishan oo aliyoon ka shaqay wal ka tabahay faa'iido fayl hada faday laakiis wali ba oo yaraaday munatiisa naagdeen ni oo may la faday banaanka liinjeeyo ee gol in dhiso agalla ingiliyo markaas faa'iidan in ku halfad kasti aan haddu ku halo aan haddu ku dhaha gaday wali imbaahniin hubanba go'aasay wali go'aan hadana ka gaha kasi gada.